Varukunda nukabono jie Urikyangu se zeru mutimu ngomanga Sinje urota mubonyu tache Bambona aringi jururi nyinguru chie Ubangu ke Unyiziri rungu na kukumbuye Kwinu mkire ukumunti wajize Chimishkwa no kupyuva Najirishe matyawe Hey Kolijenda, iyo hise monesa, urugo rukubera, ijuru itoya, ye, ndabikundi utashuka, ngwa munga tuza, ngashiri mungu, ukanyongorera kumunda, yo, ubangu ke. Unyiziri rungu na kukumbuye Kwinu mkire ukumunti wajenze Chimishkwa no kukumva Najirishe matuwe Chimishkwa no kukumva Najirishe matuwe